toca. Aló. Baby, mimi apa paka narudi kwa udongo. Mana baby, wewe hapo ushanasia kwa ubongo. Oh, pole 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 utaniua mimi. You know I'm crazy for you, nimechizi mimi. Chonde 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 usinitose mimi. Oh, anything you want, shall we do for you? Sijiwezi. I wish ningekumfua. Niloweshe mwili wako tepe tepe. Unaonekana sugar cane juice ya mua. Mdogo dogo mteke teke. And I wish I could be a bed. Uni lali chuchu I don't know. Umenipa nini? Mbona kila nikisinzia? Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuoza. Miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuoza. Nasinzia nikikuoza. Nasinzia nikikuoza. Ila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuoza. Call me to crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. Oh, I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster, vile imekushika kwa ma. Kwa kweli manzi umebarikiwa, diyo mana tunaimba aleluya. I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was a slit on your dress, yes, my only life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku nakufikiria, ndio maana nasinzia. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Kila siku ya kalenda.